Nakuba singafisi kulesi khathi esinzima esiluhlalwane lomgubane esibhekene naso asime manje. Iqiniso ukuthi ngisho nalakho khona izinto zingezinhle, siyafuna ukunamathela sibambelele kule mpilo. Kodwa lokho akuyokuhlala kwenzeka. Angikubengelele, ngiyafudumala ngikwamukele futhi engosini yethu eFresh, ngingusibonelo BT wakangema, ongumlomo kaBenedict weChristian Networks. Kwesinye isikhathi ngisho kwakhona ukubambelela kwimanje akuhlali kuyinto eqhamile. Ngisho singaboni sigcina sesibambelele ey'meni zethu ngisho ngathiwa ezinye zazo ayikhanda imiqondo. Ngimina isimo sobhubhane lwe-COVID kwabe kuyinto yokusivusa emaqandeni kulolu daba. Nganginohla lwey'nhlelo zokwehla ngenyuka nomsebenzi wenkosi indawo ngey'ndawo kunye nokuhlela uhambo lokuyoba nomkami eholidini. Konke lokhu ngikuhlele kahle uyayibonela nawe. Konke lokho kwangathi kusohlelweni kwazi kwaba ukuthi kuyacaca ukuthi hayi isive siyalichitha manje ubisi inkonyane konke kwaphenduka umqubo. Siye singanaki ukuthi uqobo lwemandla lethu silithatha kancane futhi sithatha kancane kangakanani kuze kube ukuthi sesilahlekelwe yilo kuyila kusankwe emehlweni. Futhi angikutshela ukuthi kukhona okunye okukhulu okusendleleni okuzophazamisa imanje lethu okukhulu kakhulu kune-COVID. Esibile kaPetru 3:10-11. Kepha usuku lwenkosi luyakufika njengesela mhla amazulu eyakudlula ngokuhlokoma. Kuyakusha konke kubhidlike. Njengoba konke kuyakubhidlika kanjalo, kumele ukuba nibe ngabantu abanjani ekuhambeni okungcwele nasekumesabeni uNkulunkulu. Njengoba konke kuyakubhidlika kanjalo, kumele ukuba nibe ngabantu abanjani ekuhambeni okungcwele nasekumesabeni uNkulunkulu. Lolu suku angikutshela ukuthi lukhulu kunole COVID. Thanda ungathandi, inkosi yeza. Imanje lonke, yebo, lonkana, liyolotha, liphele lonke. Siphendula kanjani kulokho? Hlobolunye lwabantu esimele ukuba yilo. Iy'mpilo zethu zimele ukuba ngcwele, futhi zishisekele uNkulunkulu. Sihlobo sami, ngalenza iphutha ukhohlwe, uJesu uyabuya. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe. Lifresh namhlanje. Inombolo yethu ithi 067-706-0077. Angiphinde. 067-706-0077.